hasta la vista, baby, can't you?
Sabras, Alhani, buena, buena, ta. Lamo, king, king, king. Buddha, man, Rastafari. La vida loca, man, want a guay. I love you, I swear for you, love. I need you, I miss you for dangerous mode. Ni touch me, ni kiss me. You are number one, ni princess, African queen. Ni ku touch you, ni ku kiss you. Me, number one, ni prince, African boy. I get the happy, my love. Na uni check in tomorrow. Usini ya chenipe. I get the happy, my love. Uni cheki tumor, usini yache nipe wanizike. Ana 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 do,
mikogo.
Ana 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 do,
mkorogo.
Ana 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 do,
mikogo.
Ana 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 do,
mkorogo.
Na babu, na leo si shangai kwenye mapenzi kuwa
haya
chini